kama umbo na fanana.
Nitampenda yupi, nitampenda yupi,
kama pesa nisha toa sana.
Nitampenda yupi, nitampenda yupi,
wote tabia zinalingana.
Nitampenda yupi, nitampenda yupi,
uwezi jua mzuri wala mbaya.
Nitampenda yupi, nitampenda yupi,
yeah. Sishangazwi na mapenzi, sikuizi amekuwa ni fashion. Naweza kuona kapu nzuri la kumbe potion. Sikuizi wengi wanapenda kuact, mina kupenda kweli la unipendi kwa dhati. Unawapa matapeli nafasi, sijui nimpende nani, mi I'm crazy libas.
Yeah, santa mpenda yupi, ntampenda yupi, wengine swa kumbuki. Ntampenda yupi, ntampenda yupi, wengine wana chuki.
Wala wana uringa squeeze, watu wana piga easy, usiogope.
Ntampenda yupi,
wote wako busy, wote wana machizi, achani ogope. Mana squeeze ata maumbo na fanana.
Ntampenda yupi, ntampenda yupi,
kama pesa nisha toa sana.
Ntampenda yupi, ntampenda yupi,
wote tabia zinalingana.
Ntampenda yupi, ntampenda yupi,
uwezi jua mzuri wala mbaya.
Ntampenda yupi, ntampenda yupi,
hey. Nataka uwe wangu wa maisha, vikwazo ni vingi so inashindikana. Wako wapi walopita, ndio maana siamini kama itawezekana. Na tulipishana hau, nalipandisha dau ila bado kanidharau. Nisha kusamehe ila siwezi kusahau. Jua siwezi kusahau.
Santa mpenda yupi, ntampenda yupi, wengine swa kumbuki. Ntampenda yupi, ntampenda yupi, wengine wana chuki.
Wala wana uringa squeeze, watu wana piga easy, usiogope.
Ntampenda yupi,
yeah. Wote wako busy, wote wana machizi, achani ogope. Mana squeeze ata maumbo na fanana.
Ntampenda yupi, ntampenda yupi,
kama pesa nisha toa sana.
Ntampenda yupi, ntampenda yupi,
wote tabia zinalingana.
Ntampenda yupi, ntampenda yupi,
uwezi jua mzuri wala mbaya.